kwanza kuliko doba ya kwanza. Kapunani ni safi mina ilamba. Squeezy hadi kukoa wananikanja. Kona kwela fine, ukona figure fine. Kila kitu yako msopa fine. Acha tu step kwa land mine. So shake that thing, wine that thing. So shake that thing, tingisha rombosa zungusha kwela. Shake that thing, wine that thing. So shake that thing, tingisha rombosa zungusha kwela. Back, back it up, napenda vile una clap, clap, clap it up. Ni kama round of applause, na umedunga blouse. Msani ana browse, unachanganyisha bro. Kitingisha zinapingika, walai we ni pro. Umebeba kuliko mungito ya pro. Mina let you go, wewe siku wachi. Mina let you go, wewe ni adi 90. So shake that thing, wine that thing. So shake that thing, tingisha rombosa zungusha kwela. Shake that thing, wine that thing. So shake that thing, my game. Tingisha rombosa zungusha kwela.
Zungusha mafurumbanya, upepo runda na magunga. Ulala, jina ni bigi wakitona wanavunja. Hottest in the game, lakini siyo mapunja. Hadasa, zungusha hizo rasa. Shakuwa hard as fuck, jua hizo marasa. Atasa, ebu wacha siyasa. Unataka kunikondo, mana umeninasa. Leo ni head alafu kichapo, kichapo, kichapo. Head alafu kitako, kishandwe si unangam.
So shake that thing, wine that thing. So shake that thing, tingisha rombosa zungusha kwela. Katoto kanyangarika kana pepeta. Vile kana zungusha si kana tesa. Kana fanya mbaba, anamwaga pesa. Kidigizo kwela na vile ni ayela.
So basi shake that thing, nasikia kwezi bamba bila denda. Big, tuko zone zimeriet ma steam. Alafu tumezoza siwa show ma G.
So shake that thing, wine that thing. So shake that thing, tingisha rombosa zungusha kwela. Shake that thing,